Mandu, Sansa Vanessa, Dipwan Sanda Vandana, Simsuangan Sampandani.
Sigadi, Kapin of Kasanandi Pass, among Walaya Chikundi. That's a sigadi. Kapin of Kasanandi Pass, among Walaya Chikundi.
When I think of all the moments so ecstatic, I know the love you give me simply magic. I try to put the doubts away, cause I know
Kampanzanga komandika kala pansi ndi maganiza. Uyu mkazi tika mbapo ndi mkazi wanga. Nzawi Italian tsungi labanja ndi ana. Musiwa masiku ano zavuta. Chabwino kala ndi mkazi wokulupilika. So kwila chachende zida kwisa. Siku lina umoza na kwila na paimba. Nati sikiti kapena mkaza na ndipasa. Mangwala ya chikundi. That's a sigadi. Kapin am kaza nandi pasa mangwala ya chikundi.
Nandi pasa mangwala ya chikundi. Spana piti tawi pamene na mkwatila. Kankali idwe kanga konzeka chinja. Nkachoka kunchitu mpita chepa nyumba. Sini mafuna kupita kufuna tusikana. Musiwa mkazi wanga ni mugunda. Goma nzanga kuti ninadia mangwala. Usaziwa gati ndi mvele la nzanga. Ulo kapena disunge chabe panchalanga. Nati sikiti Kapin am kaza nandi pasa mangwala ya chikundi. That's a sigadi. Kapin na mkaza na nipasa mangwala ya chikuni.
I don't see what your friends will say. I don't know what your friends will all say. I know the love
is coming. It's no application one time.